sio nipende nikupende baby kwa mwingine sitakwenda ready aki naye nganje tengina aki naye weke ngina aki naye ntage tengina takulinda now and ever.
Potem